Hey, yo, yo.
Naro.
Some music ever.
We just dance on the floor. CCM, 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 CCM.
Chama tawala, chama tawala, chama tawala. Chama tawala, chama tawala, chama tawala.
CCM naipenda ndio mimi chama changu. Hata kula zangu zote mimi mtachukua. Siku na mchana na muomba baba magu. Kae miaka yote usije kulitaya.
Taarifa yenu kauze nini chapati.
Nina hapaze misisi yemu mpaka mambo yote yeleweke. Kawa shauri ukubwa na watoto kuwa sisi yemu mambo yote.
Sisi yemu, 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 sisi yemu.
Chama ni pinzani wanataka ni lubuni. Wataka kunionga ili nopigie kula. Na mini mesa nuka wawezi ni rubuni. Vyama vya juzi juzi vitalibu Tanzania. Hasunga oe.